bwange sichankwevu mantingu semadazi ebyange byawufu bibeera byanjawulo zinyimba nembuza kuba nyina hedi ndowooza byenkola sibyangu bannange eringa gaali ebanzi wegiiga kubeba n'ebiri bisaana mukkiriza tupapalinda ku lulotero nadda sebanji mwalaba nayita wazibu katonda kyaterekera tekirivunda ne kakano nzize siningi puru njikutangaze esaana bakubadda oba batumirwa ebiriga byabwe naye omulamu mu nsi kubiki wasaana tututte muntu bulidde ngamba ebintu bya biiki gisaana bakuba ne bwali bafaaza akyuka memory baliba lya kaasi emirembe gya luno basabula nkunamyo sikyankweresa tegenda wagomesi n'omukadde gw'olaba naye akuba nkunamyo yeteeka lya wali yali wiikendi neŋŋamba nkyakaleno wange yayambala gomesi kunze osanga ababeera mu gomesi bwe tutuuka ku biiki nga byonna ebyana bisabudde nkunamyo byebakira obuddo enentegetege ziyita jyangwero mama wa gomesi gyolwatuuka yagenda ku tivi ng'asaba kakoobo ng'alobera okerya byana binjiya byogeza ekyejo
abudumulasi tango tuyimbira omusono gwa mungu tusibya obubiina wa ipusi kiki kyotalaba olobedde ku gomesi
swimingi puulu yali endesesa mama w'abaana nga nina ebyana nineerabira nti naseno wange nga bikankanya ddiifu era binjiira kutuzitwa puulu nenkyankalanya puulu katebangobe mu mazzi ga puulu swimingi puulu yali endesesa mama w'abaana nga nina ebyana nineerabira nti naseno wange nga bikankanya ddiifu era binjiira kutuzitwa puulu nenkyankalanya puulu katebangobe mu mazzi ga puulu tayiti bwe bambala nga basamba amazzi nebwoba weegumya kizibu bannange kufiga gy'olaba era okanula amaaso naye tegakuta nagamba waggomesi tizambule muntu gweko mu puulu ojja ngumyegumye yanziramu abaana nze ndaba akapiira siina bugumu konze weebale nayambula ezange nenebbika swimingi puulu mbankuba amazzi
kona ebyana tuuge ne abutu
basajja bannange mukazi w'omukyuse ku ndabika sikulu yantama
swimingi puulu yali endesesa mama w'abaana nga nina ebyana nineerabira nti naseno wange nga bikankanya ddiifu era binjiira kutuzitwa puulu nenkyankalanya puulu katebangobe mu mazzi ga puulu swimingi puulu yali endesesa mama w'abaana nga nina ebyana nineerabira nti naseno wange nga bikankanya ddiifu era binjiira kutuzitwa puulu nenkyankalanya puulu katebangobe mu mazzi ga puulu
nawuga n'ebyana nebisoomooza nti simanyi gakuwa nga bisamba amazzi negatikkuka waggulu mu bbanga konza apaana tebampita fala nensamba amazzi nebireeta ate kano ntulubire batwalira ataano netukka wansi eyo nga nzibiriza sobola kenga emikono gy'ebyana nagenda owuulira nga gindi mu sooti bampuula swiiti nga nuuna obugere yaalumisa fujjo nga sobola gaana kasanjesama olumira amazzi ono abala ataano bw'abala bbiri agiddamu ng'ena mukyala wa gomesi agenda okulaba atakyalaba booyi kwoyo apaana kuno sikujooga yagwamu na gomesi swimingi puulu nagikyankalanya abaaliyo banteera kanyiga ku switchi ndiongerezo konga bulijo abudu mwenda bayi
swimming pool yali endesesa mama wabana ngani nebyana nimera biratina seno wange ngabikankanya difu era bigira kutuzitwa pool nechangalanya pool katabango be mu maziga pool swimming pool yali endesesa mama wabana ngani nebyana nimera biratina seno wange ngabikankanya difu era bigira kutuzitwa pool nechangalanya pool katabango be mu maziga pool swimming pool yali endesesa mama wabana ngani nebyana nimera biratina seno wange ngabikankanya difu era bigira kutuzitwa pool nechangalanya pool katabango be mu maziga pool swimming pool yali endesesa mama wabana ngani nebyana nimera biratina seno wange ngabikankanya difu era bigira kutuzitwa pool.